Yeah, sure. Epitini, who?
Wayne Beats Production.
Oh, what looks as this? 626 door. Boyfriend allowance. Yafuneka. Yebo. Ngenzi snipe it, ngiyafuna ipafriend allowance nawe ntombazana phela. Kumele ungispoile mona izinto ngibheje. Ngiyakho imali phela nam. Kunezinto kumele ngizenzile ngenzayo ngabhida. I want allowance ntombazana, ngikhathe kulo ngispoile ngoba ukwazi ungibheje anyanga la mina. Maphele yakhona yam ngoba ngeke isebenze. Ngenzi snipe it, ngiyafuna ipafriend allowance nawe ntombazana phela. Kumele ungispoile mona izinto ngibheje. Ngiyakho imali phela nam. Kunezinto kumele ngizenzile ngenzayo ngabhida. I want allowance ntombazana, ngikhathe kulo ngispoile ngoba ukwazi ungibheje anyanga la mina. Maphele yakhona yam ngoba ngeke isebenze. Ngangenza isnipe it, ngiyafuna ipafriend allowance nawe ntombazana phela. Kumele ungispoile ngenzayo ungabhida. I want allowance ntombazana, khathe kulo ngispoile ntombazana. Xa kuthethe unyani rhino uphondo lukabhejani. Wena wena gezelani dlala ngetyani. Hayi nokumele sigane amapondo gel, kumele sibhejani. Ngangenza isnipe it, ngiyafuna ipafriend allowance nawe ntombazana phela. Kumele ungispoile mona izinto ngibheje. Ngiyakho imali phela nam. Kunezinto kumele ngizenzile ngenzayo ungabhida. I want allowance ntombazana, ngikhathe kulo ngispoile ngoba ukwazi ungibheje anyanga la mina. Maphele yakhona yam ngoba ngeke isebenze. Ngangenza isnipe it, ngiyafuna ipafriend allowance nawe ntombazana phela. Kumele ungispoile mona izinto ngibheje. Ngiyakho imali phela nam. Kunezinto kumele ngizenzile ngenzayo ungabhida. I want allowance ntombazana, ngikhathe kulo ngispoile ngoba ukwazi ungibheje anyanga la mina. Maphele yakhona yam ngoba ngeke isebenze. I remember the first day we met, I told you that I got just some in love with you. I ask you that, can you be my girlfriend? And you agree to be my princess. Now almost every day where is hard to call when ungishanga ring us, cause I'm in love with you. Girl, I call, I want a girlfriend. All I want is a girl who's greedy. That's nonsense. Ngangenza snipe it, ngiyafuna ipafriend allowance nawe ntombazana phela. Kumele ungispoile mona izinto ngibheje. Ngiyakho imali phela nam. Kunezinto kumele ngizenzile ngenzayo ungabhida. I want allowance ntombazana, ngikhathe kulo ngispoile ngoba ukwazi ungibheje anyanga la mina. Maphele yakhona yam ngoba ngeke isebenze. Ngangenza snipe it, ngiyafuna ipafriend allowance nawe ntombazana phela. Kumele ungispoile mona izinto ngibheje. Ngiyakho imali phela nam. Kunezinto kumele ngizenzile ngenzayo ungabhida. I want allowance ntombazana, ngikhathe kulo ngispoile ngoba ukwazi ungibheje anyanga la mina. Maphele yakhona yam ngoba ngeke isebenze. Ngangenza isnipe it, ngiyafuna ipafriend allowance nawe ntombazana phela. Kumele ungispoile ngenzayo ungabhida. I want allowance ntombazana, ngikhathe kulo ngispoile. Hey, baby.